Chuchuma kama vile unafua, kama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma kisha ulegeze nyonga iyo. Chuchuma unitoneshe kidonda iyo. Chuchuma una nyoka na konda iyo. Chuchuma kwenye mlima kidonga iyo. Ai katoto
moto
moto moto
moto
moto, ai bai koko
moto moto
joto joto
moto moto.
Kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke down zungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Kina dada mko wapi? Basi muingie kati. Chuchuma, 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 chuchuma.
My wrist feeling icy, bad bad yeah, but nobody's wifey. Chuchuma, so they grind the healer guy from the 90s, living legend girl I might be. Did you wear you make you wetter than the ocean? So they come down in the lotion. Tennessee, said the thing in slow motion. Is the remedy, so for you bringing the potion. I got auto,
moto, moto.
Moto, moto.
Moto, moto.
I buy coco,
moto, moto.
Joto, joto,
moto, moto.
Ebony, more energy, hey. Call on my guy, bop on enemy, say. Friend of me, unfollow me, hey. You feel the many, tell me the motion.
Chuchuma, 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 chuchuma.
Kimba umbao, tuku nyema, pila ulao, nipe supu tena. Mashau shau, kana sinema, yani kana kula ndizi bila kumenya. Basi nipe za kichina,
Mzamba.
Fanya kama Bruce Lee,
Mzamba.
Viuno vya kusigina,
Mzamba.
Fanya kama Jet Li. Navocheza kwenye chaki kana taka akataki na chumba ni varangati kwa hito. Na pembeni katikati na katachi bila wasi kame data na wasafi taito.
I got toto,
moto, mo.
Moto, moto,
moto, moto.
I buy coco,
moto, moto.
Joto, joto,
moto, moto.
Kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke down zungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Kina dada mko wapi?